Lira, abakozi ku kitabu kyaditegeka yunga nko nyingi juma akubiriza abakulira amasomero okwongera okuleeta obukiiko bonna obw'amasomero busobola okwongera okutabaganya abazadde ssaako n'abeera amasomero olwokiyamba emirimu okutambula akalagalaga olusoma lw'omwaka ogujja luteekebwateekebwa.
Bino bituukiddwako mu lukiiko lw'ekimeeza olw'okukubaganya ebirowoozo ku ebyo ebikoleddwa mu mwaka na bikiya ebyetaaga okutereeza eri abatuuze mu bitundu eby'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati ng'olukiiko luno lubadde ku kitebe ky'eggombolola y'ekitimbwa mu disitulikiti ey'e Kayunga. Wano Amyuka Kao w'asinzidde n'ategeeza nti abakulira amasomero kwe kaseera okwetunulamu nga ttaamu tennatandika nga boogerezeganya n'obukiiko bwabwe obw'essomero.
Eno full gavumenti bweriba ssomero nga lya private era n'amateeka nago weegali kuba private era ffetuzi licensing okutandika okukola ki okukola ekyokutema atema sente buvunaanyibwa bwa school management committee mutule ne hetica muyita abazadde mubannyonnyole babimanye bwe batandika obitubuuza kati kitegeeza school management committee tuzitunulemu ng'omwaka gutandika nga bwe mugamba nti abasomesa bafaamu bakoowu ne school management committee zezimu zikoze eki zikooye zigenda zonna kutreiningibwa naye abakoowu tugenda bajjamu naye nga temunnalumba ffe musooke muzirumbe muzitereeze kati omugugu mugwekikule muguleetene waffe n'omuntu acomplaininga somero ayemulugunya twagala osooka otuukire school management committee ogibuuze omulimu guwaayo naze muziwaabireko abamulowooza nnyo okuwaabira abakozi eno naye nga school management committee mumuzikola ki bwekitibwa kifaanagana ne ku malwaliro obukiiko obwo tubuwa obuvunaanyizibwa bwabaayo abakozi ab'empisa embi bakangavulwa naye abasinga baana bammwe ate oluusi bwe tuba tubakangavula nga mujja nti ate gundi muleke
abamu ku bazadde abeetabye mu kimeeza kino mbalaza ennyiiko olw'abaana ba